na vidonda, najipika tabasamu usoni, mwili wapaki mifupa nimekonda, moyo umeumiza walionipenda, ubongo wafikiria nisikopendwa. Oh, 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 oh.
Yeah, yeah, I'm loyal.